Talk to me nice. Ongea na mi vizuri wewe. Talk to me nice. Ongea na mi vizuri wewe.
Tafuta pesa tu kujua weni nani mini Frida. I've been this way, sioni shida. New next spec, you'll alone you are Frida. Past tense, nime change so kawaida. I only talk kama kuna faida. Yes, niko busy sina muda. Yes, unanijua ila so kiu ndani buda. Usicheke cheke sana yo matani divyo na vyo feel. Buda muda huna jiona mimi tu kwa kio. Nikiongeza na yangu ego. It's how I fly ego. Blast kinoma ulipo mimi sipo. Stars and Leo. Attitude heavy divyo nipo. I don't play game la ushini kama nipo. Call it chase and king and queen. Move to pima ne bongo sararo. Nansi achini ndofika juu ndivyo ilivyo. So keep your opinions sinambie. I don't chase a track, though we leave you kwangu mia show show my nigga. Naish kwa goals la liga, kauna balls weiga. Now let's see if you're the nigga.
Yeah. Talk to me nice, cause I be cold as ice. Talk to me nice.
Ongea na mi vizuri wewe.
Talk to me nice.
Malou,
talk to me nice. Ongena mi vizuri wewe.
Mi central.
Ongena mi vizuri wewe.
Yeah, excuse to me, mtu mwenye bunda king'olea pisi wanaume nkichanga rusa funkikona una cheat. Mimi nishachochea peda lenzi maishangu ni mtiti. Talk to me nice, make a hit kama maisha na mziki. Hata nkizeka nitahakikisha kwamba skills ni nazo. Najiona kogado sababu wazazi bado wapo. Mimi niliondo kwa kitambo so nisha graduate hustle. Maisha magumu bila wazazi nguzo. Madawa na ndumu kwa vijana ni gumzo. Nashangaa dogo zangu mnatukana na kisa tuzo. Hivi amjui legend ka Mr. Blue hana tuzo. Talk to me nice last even kandikie jambi. Ukembe una tumbo la typhoid basi jo umekula map. Living fast, living good na mwanangu change flood. Mabitozi jeshi muna tuna chaja za Android. Talk to me nice. Ongea na mi vizuri wewe. Talk to me nice. Ongea na mi vizuri wewe.